bizibu byoli mwena kujoyita tewalya kwenkanya era bambyo kyebuuza nnyo nti nsi Allah kyakuliza ki ngabaali banno bakufiisa na buli kizibu ekijja kikumega so ne bugambo odde mukyala ekibanja kyammwe bakitunda dda kati bambi owulira okooye kuba ne Katonda omanyi yakukyawa kuba jjunsi wano jumeewedde bwe wali ku muzikiti wa biru engatto naye nkugamba nti nedda abatya Katonda tebawangulwa baba bakumwa ekiseera kyonna ennaku yaabwe efuuka obuwanguzi embeere kalubirizo obwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya nti abbe kyusa kyusa ogaggawale towanika yekka yasobola towanika talemwambira towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze sagola bannalowoozanga nnyo nto bandi bancya mu kyalo n'engeri gye nnali mu Kampala nti temwalimu wa luganda lwange bagundi amaanyi ganzikwamu nga ne yaliyo ow'okukyalo kyaffe bwe yaddeko okulya kulisimansi teyaddayo ekibuga kya mokya mulinde neebuuza kasumba ekinzimbyako ennaku akayumba wabulamu byonna saava ku Katonda neera lwakya nange n'ennumba kyeva nkugamba nti towanika ebizibu by'olina si by'ebisemba banja ennaku beebaddeka byanga kati ennaku zino baliisa buti tembeere kalubirizo obwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya kyaffe kyusa kyusa ogaggawale towanika yekka yasobola towanika talemwambira towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze tulumba nze naawe n'oyo n'oli fenna ebizibu byaffe bifaanagana naye kye tuyina okufuna kukkiriza ti kyonna kye kiri kijja kuggwa oba kityo oba kitya kubanga tewali kitandika ne kitakoma kuba nadduka ekiddako kuyimirira eyo nno y'ensonga lwaki omwavu n'ennaku by'oyitamu bijja kuggwa enkyokaggawale naawe osituka otuwa obujulizi tembeere kalubirizo obwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya kyaffe kyusa kyusa ogaggawale towanika yekka yasobola towanika talemwambira towanika muwe byakulemu kola n'amaanyi gabikusembereze ono gwe mulaba ye nze eyalinga abonaabona naye kati nnatereeramu Katonda yankwatirako ebizibu ebyaliwo byaggwawo obulamu bwange bwadda bujja era ku nsi teri kinkanga Katonda wange wambeera kumpi ennyumba jja kuzimba ennene emmotoka nvulumule abaana bange basome mu linnya lya Katonda Allah tembeere kalubirizo obwavu bukuluma tolina mirembe towanika mukama kimanya kyaffe kyusa kyusa ogaggawale yekka yasobola towanika talemwambira towanika muwe byakulemu